site na nsogbu ha. Olanye na dasi, ịgbawanye nkịtị, Chineke kegbe. Matakwa n'ọbụ egwu na ihe mkpọkọbi, na-ebute ịda mba, meka dịge n'oru. Chineke kegbe biko n'oru. Arịrịa niile ya si n'ebo Chineke ta kedigbe. Anyị na-anya gị bata biko, iwe n'ọnọdụ ịma ihe ọ na-eme, ọ bụ ihe eji mara ya. Ịmalụ echi n'ihe echi, ihe ọ na-eme, ọ bụ ihe eji mara ya.
Ịmalụ echi n'ihe echi,
ịma na n'ọnwa ọ na-enye, ọ bụ ihe eji mara ya.
Ịmalụ echi n'ihe echi, ihe ọ na-eme,
ọ bụ ihe eji mara ya.
Ịmalụ echi n'ihe echi,
ịma na n'ego ọ na-enye, ọ bụ ihe eji mara ya.
Ịmalụ echi n'ihe echi, ihe ọ na-eme,
ọ bụ ihe eji mara ya.
Ịmalụ echi n'ihe echi,
ịma na n'ụzọ na-emeghe, ọ bụ ihe eji mara ya.
Ịmalụ echi n'ihe echi, ihe ọ na-eme,
ọ bụ ihe eji mara ya.
Ịmalụ echi n'ihe echi.
Ego na-enye anyị, ọ bụ ihe eji mara ya. Ọ bụ ihe eji mara ya. Ịmalụ echi n'ihe echi, ihe ọ na-eme, ọ bụ ihe eji mara ya.
Ịmalụ echi n'ihe echi, ihe ọ na-eme, ọ bụ ihe eji mara ya. Ịmalụ echi n'ihe echi,
ịma na nwari ọ na-agwọ, ọ bụ ihe eji mara ya.
Ịmalụ echi n'ihe echi,
edokwuo ihe ọ na-eme,
ọ bụ ihe eji mara ya. Ịmalụ echi n'ihe echi,
ịma na n'ego ọ na-enye, ọ bụ ihe eji mara ya.
Ịmalụ echi n'ihe echi, ihe ọ na-eme,
ọ bụ ihe eji mara ya.
Ịmalụ echi n'ihe echi.
Nara ekele, nara otuto, sasa gị mbochi mụ, anyị ga-atụrụ gị mma mma. Ị dị ga-agbanwe agbanwe mma
mma mma
nara ekele mụ mma mma
mma mma
Chineke. Ị dị ga-agbanwe agbanwe mma mma
mma mma
onye nara ekele mụ mma mma
mma mma.
Onye nwe Jizọ, jigide, jigide, onye nwe Jizọ, jigide.
Ọsọ gị na-agba ọka, meri gị na-aga meri ụwa. Jigide, oke jigide. Onye nwe Jizọ, jigide,
jise n'omike,
jigide. Onye nwe Jizọ, jigide. Ọsọ gị na-agbawa ọka, meri gị na-aga meri ụwa. Jemike, oke jigide.
O
In the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit, amen.
Come, Holy Spirit, and fill the heart of the faithful.
And again, they know the fire of your love.
Send forth your Spirit, and they shall be created.
And they shall be the face of the earth.
Let us pray.
O God, who are the light of the Holy Spirit, this is for the heart of the faithful. Grant by the same Holy Spirit, we will be through the wise, and ever rejoice. We worship you, Elohim, and then I am God.
Glory, honor,
power, majesty,
glory
unto Christ our Lord.
Alleluia.
Glory, honor, power, majesty, glory unto Christ our Lord.
Hallelujah.
Glory, honor, power, majesty,
oh,
be unto Christ.
Hallelujah.
Glory, honor, power, majesty,
praise the share button,
be unto Christ.
Hallelujah.
Glory, honor, power, majesty, be unto Christ the Lord.
Glory, honor, power, majesty, be unto Christ. Our Lord. Hallelujah.
Glory, honor, power, majesty.
Oh, yes.
Be unto Christ our Lord.
Ezibo Waturu.
Achicha Kenyama. Neri Beko Silbia.
Ani se poro ya.
Ani se poro ya. Ani se poro na mo. Meli beko.
Oh
Can you say,